Banona chungu.
Exclusive from thettongamusic.com.
JB.
No maaf.
Play song with a team.
No maaf.
Kampana kandalama. Yeah. Them homies never smile pa switching a teacher yuma. Ni massage faces na meno baluma. Ke ako kangono ke wagwila manuna. Bachekele ko mabine ya boya tuna. Butwa na diamo badi zezi zosha. Anen something gwana osa fikosha. Ashike mo wana family extended. Na bankongole plus my expenses. Si mangala pop angati nili broke. Ni madwala nifunika joko. Chosa hapa try joko. Nisontele ni pali jopu. Muntu wanyashi ama funa pali payslip. Angala ko high full spaceship. No maafu no friendship. Ngaofu na chinja citizenship.
Sini kwa nisa kunkala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kunkala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.
Sini mafomelo choka monyoro. Nikangena mukaleza njaz. Mpamfu kumanjani swaz. Banoni banona chongo ba bras. Ngauma kwa tatingangale chapaz. Weza chitika kunova mamdoba. Walungumbu asanduka amdoba. Nioka bochila Oktoba. Ngeche zeneba kutia ni ma leftover. Ife na bana mayati pali spark. So akangena muji ali stack. Bash peke peke banyonga start. Bagulile kokonjlet na chifat. Sini kumbuka djeni na gona po edi. That's why tumba yanga ina pot belly. Big baller, full of John Terry. Lem nigga ula liye.
Sini kwa nisa kunkala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kunkala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.
Stick to my lane, monga ni treni. Making the money kuchoka kuseni. One pack a 10, 10 pack a 20. 20 to 30 no yamba again. Bili mumaveni, si makokeni. Nifuna drama pochaya menteni. Makwacha madola mapula mashilling. Nifuno zuja kufikiza ceiling. After the ceiling, zazuja building. Doesn't matter malinga wa winning. Tommy ni baya, elo sakea. Ndine lusaka ni itane mea. Monga ba mea, nine am there. Ponce ba yesa kuchaya compare. Olo mupea, sinili fair. Langana namba ya mene ni tea.
Sini kwa nisa kunkala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kunkala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.
Get stronger
music.com.